Yua tena. Rhymes intellectual chick. R.I.C. Rhymes intellectual chick. R.I.C. Yeah. Come. What? Hii ni risto ya kweli, relax, sio kejeli, ping pong ya Machiavelli, ni kolo ni gata peli, and it can justify me, chafua Mike kweli, mindo baba lao, jibaba ndani ya telly, strong pia kingeli, hip hop na ishi deli, na kula na waza, jamii tusonge mbele, tunae tupande pale, palipo na zare zare, manufaa watoto wale, generations ije zingare, singalo magongo pale, wazito wale mapane, sheba kupate pate, jamii sipae pae, niko nikoteo, Shelly Beach, Gonzalez, Alexa, Kiragurez, Chisen Tango the Day, Tuki Hasso Gashororo, Shada Namungare, Tulitobo Abibari, Mane Mola Nikale, Mina Dunda Dunda Daily, Namsifu Mumba Ye, Mungu Baba Asifiwa, Tuku Poko Nywazare, Mungu Baba Asifiwa, Tuku Poko Nywazare, Vibare, Tuku Ponyo Kapare, Pale Pale, Pama Nuksi Pale, Pale Pale, Pale Pama Nuksi Pale. Mungu baba asifiwa tukupoko nyozare Sare Kripare tukuponyo kapare Pale 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 pa Nusi pale 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 pa Majonsi pale Hizo sama za kweli upendo ulifanya mengi Hatukujali mapeni kupigwa kila stecheni Siwezi msahau goreti ya pondi na dana lo Mchizi joni obongo kunicheza bila do Morali kunipa mimi nizidi kuchora mo Respect ya mashabiki lisefu yangu so Despair I couldn't spare kili na damn jicho na fear Clear mind ili mistia from harm's way na spears It's clear na kwambia hip hop ni yangu jia Mpango wa mungu niwe mimi frontline pioneer Miaka imekimbia na steal na drive fear Fake MCs na promoters kuran wana kimbia Mungu baba asifiwa tukupoko nywa sare Vibare tukuponyo kapare Pale 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 bama nusi pale 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 bama nusi pale Mungu baba asifiwa tukupoko Pale pale pamanu sipale Pale pale pama John si pale
Oya, dogi yangu mina kwambia ukweli Ushapitia mitiani kibao sana Yani vitu kibao kweli Katika hii life, wezi ukajua nini kumbele yako Shakuta, kwa unaishi leo lakini kesho na mko nakuta mambo ya na kwa mingine Ama vitu, unakuwa unapanga kila siku lakini maulana yuko na mipango yake dogi yangu Kuna ma surprise ama vipu Naezo kupigwa na surprise katika life yani Mambo kadhani lakini wewe Ile kitu muhimu yani ni stand strong yani ama vipu Naezo ukaanguka mara mingi Ukachapa chini ama vipu Lakini kile kinajitani yani ushupavu na ushuja wako Ni how strong you stand ama vipu Man, tuko pamoja man